Urapi wanga beshitu jamchini mbeke toti na tagi keshingi. Urapi wanga beshitu jamchini mbeke toti na tagi keshingi. Msolia, the best artist, Mswa music. Ajoga uashi ugonjo kenyilia. Embe senda wingo meja kuyambe di boko ara konya hii. Lembe senda wingo meja kuyambe di boko ara konya hii.
Walo promoter, hey, kabiru maniera, watipo, thanks.
Duke teka kuhu dukengo,
yalma nyobe, wah, wah, hey.
Elish Pro.
Lembe senda wingo meja kuyambe, dipo kwara konye hii. Lembe senda wingo meja kuyambe, dipo kwara.
Patron, j'ai gagné d'une lèvre. Nous Caritas.
Doctor, doctor, a jogger.
Washi,
Odubo,
Tenyelia.
Wow.
M-Swag Music.